Mtate. Uliwe nechusa, saba mukama, akutunule kuna chisa. Buli bwenzi jukira, engeri je walwana tube ne chance yo kukula. Basajja batono nnyo, abalina omutima gwe gw'olina. Naye mu batone nnyo abasajja balabirira baana, ono mwali tata wange. Mu basajja bangi njasabigu, negomba nnyo be mulamu, mukama kumpeera omukisa ogw'obulamu akuwangaze. Bentu yoze watu yananga, bwezi tuzalide mikisa mukamo yojagaba. Tata wange, mubasa java njinja sabigu, negomba nyobe mulamu, mukama kumpero mukisa okwa mulamu akuangaze. Ola bentu yoze watu yananga, tuzalide mikisa mukamo yojagaba. Teyerabira Katonda, teyerabira buli kye wefiriza, yakikubisamu demiwendo. Nekikuzalire mikisa nejotanalabisa maso, tewerabikirira je tuli tusaba. Akutuwangalize, olabe n'obulungi bwatukoze mwenu. Omutima gwo gunabanga mutefu luberera. Tata wange, basajja bangi njasabigu, negomba nyobe mulamu, mukama kumpeera omukisa ogw'obulamu akuwangaze. Olabe ntu yoze watu yananga, bwezi tuzalide mikisa mukamo yojagaba. Tata wange, mubasajja bangi njasabigu, negomba nyobe mulamu, mukama kumpeera omukisa ogw'obulamu akuwangaze. Olabe ntu yoze watu yananga, zalide mikisa mukamo yojagaba. Olabe ntu yoze watu yananga, bwezi tuzalide mikisa mukamo yojagaba. Olabe ntu yoze watu yananga, bwezi tuzalide mikisa mukamo yojagaba.
We love you, Daddy.